meelo badan oo ka mid a soomaaliya waxaa ka jira isqabqabsiga dhololka ku salaysan dowladda hoose ee degmada baydhabo ee gobolka bayna waxaa ka bilowday inay xal u raadiso arrintaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warkan ka soo diray baydhabo.
Xilli dhibaatooyin fara badan oo dhanka muranka iyo isqabqabsiga dhololka ama boosaska uu ka jiro magaalada baydhabo ayaa magaalada waxaa laga daafuray barnaamij loogu talagalay bixinta sabarloogooyinka guryaha. waxaa iska kaashanaya dowladda hoose ee maamulka degmada baydhabo iyo notaayada xaqsoor oo sanadihii ugu dambeeyey waday howshaasi. qaybaha kala duwan ee bulshada oo aada u soo dhoweeyey sharciga dhololka loo samaynayo ayaa sheegay in muranka iyo isqabqabsiga dhololka ay sababi jireen dilal iyo falal kale oo dhibaato ku ah bulshada. fawzi cabdinuur oo ka mid a aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa caddeeyey inay tahay muhiim dowladda hoose ee degmada baydhabo inay xoogga saarto sidii loo heli lahaa sharciga dhulalka si meesha ay uga baxda, buu yidhi dhibaatooyinka ka dhasha muranka dhulalka ama boosaska.
runtii soddonkii sani unaha dhaafna way kijarnay walaahoo badan oo runtii sida hadda qaybalanku dhawaajiyey inta maaragne dhan kasta walaaliso fada isku soo sudaay maadaama saaseeta maamulkii degmada oo duqi magaalada inkasareeyay dhulbixinta wal kasta oo maaragne iska qabsi sheeno way sababay in maaragne nidaamka sharciga ah aan marin dadka subarloogada haysada islaata.
Doctor Xuseen Isgowo oo ah agaasimaha notaayada xaqsoor ayaa sheegay in baydhabo dhulal badan oo sharci darro ah la degay, sidaasi darteed loo baahan yahay in sharci loo sameeyo.
notaa xaqsoor sheegayaasi walbadan oo qabday dhuleel maadaama oo dhibkii yaraadi may maanaa oo katala galnay intii oo maamulka lawadaanu aqabadoogii iyo walaagii bulshada inay gudbiyeen marka ujeedka hadda queen oo meelinay koy maygua sharci bixinta dhulkii maana dhulkii intii la biyey may libiya marka ki oredin degnaa ikan haddii la degaa ikan lasii deg doon gudaha laysuu biya ki oredin degnaa sharci ilaa dublikeeda laysuu biya maadaama arkinsin jarna oo teeraa rasmian jarna walaay dhaqan jarna may laysuu biya dublikeeda laysuu biya kan cusuba oo la degay oo bisiibooyinkaana sabarroogii laysuu biya kan lasii deg doonano boqolkiiba soddontan guuda oo markulku gooyu ahaan kalean dowladdan sharciyay doon may kale oo maana meeli jartee intii oo shagay jarni dadka may kahayne macaamila kahayne.
degmada baydhabo cabdullaahi cali watiin ayaa isna xusay sharciga dhulalka loo sameynayo inuu barbar socdo master plan in loo sameeyo magaalada baydhabo si bilicda magaalada baydhabo dib loogu soo celiyo. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.